madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen yana hadagu ku gooy 20 guri oo la dhisay hana kumade dadka barakeyaal ka kanool magaalada Beedhabe harunta gobolka Bay munaasabada harag jar kuleyba madaxweynaha ku heliyay wasiir maamulka gobolka Bay kan degmada Beedhabe madaxa ku dareertay ida NRC UN Habitat saraakiil amniga iyo qaybaha shirduuna bulshada gudoomiyaha degmada Beedhabe waa nadduuqa magaalada Beedhabe Abdullahi Ali Waatingi wasiirka wasaaradda walaha guud ee koonfur galbeed Dr. Go inaan koreen ku hadalay goobta harag jarka
salaanka baad mudane madaxweynaha ee dankaas inta inada ma qalqib galgeey kamay boosi official ninka furto guriyadan oo lambool guri oo mudane lama sanmay buu aha dhismasho iyo agaasin kamay buu aha dhul kamay buu aha dareeri oo geey kiraynay buu aha nin gabi gabay ilaahay ma hadisle may kala ma hanagaana may mudane madaxweynaha heeda may buu aha UN Habitat iyo safaarada may buu aha Sweden oo may baaysan biidi baaysanay bi safaarada Sweden biidi meel ha marsay UN Habitat la marsay NRC may buu digmo may buu ayaa mashruuc may buu fasho may buu fuliyay marka may qayb ka may buu arimaha may buu halka waara oo magaalada Beedhabe in badan may raayso may buu ka shaqeeyay dowladdu may buu digmo ka shaqeeyay may buu qayb ka in may kala qayb ka may buu dadka oo magaalada ka barakacayn oo iyo hal may buu aanu aasaasiyadkii nololiyo iyo may buu halan may buu qayb ka tahay in qofka sahal may buu laba ilaa 10 meter square may buu dhul ka fadhiyo sahal hadda sala tacaalka may buu aha barakacayaasha oo ka barakacay magaalooyinka Soomaaliya oo dhan ee dowladdu may buu beero may buu qeybi may buu ka qaadatay walbadan ma jeer may buu aha oo ninka deegaanka ee dowladan hoose marka insha Allah miyinka ma hanagaanahay ee safaarada Sweden oo ninka baahna maadaama mashruuca bayload ahaay in mashruuci may buu noo oo kale may buu insha Allah oo lagu fuli magaalada Beedhabe maadaama barakacayaash may buu aha eed yidan badan yin marayaan insha Allah in faces kale insha Allah ee mashruuca may buu la doonmay salaam yarajeena
waxa kale heere waxay tahay in loo dhameystiro adeegii yaraa oo ay u baahnaayeen hadii ay noqonayd ceelashi biyaha hadii ay noqonayd waxbarashadii hadii ay noqonayd caafimaadkii intaas waxa ku filan insha Allah gudoomiyaha degmada waqtiga jooga ku filan insha Allah Ilaahay azuujala waxan ka barinaa in horta noo fudeyo magaalada qaxooti waa ku soo batay runtii dadkan waxay u baahan yihiin dib u dejin iyo in loo helo nidaam iyo dul iyo in loo helo dawajin insha Allah waxaan ku rajaynaynaa in sanadkan sanadkiisa dad la yiraahdo dadka badan deegaanadoodii ay ka soo barakacayeen dhibaatooyinka ay soo barakacaysay inay ku noqon doonaan insha Allah ayadoo ay kaashanayaan dawladooda koonfur galbeed
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo hadagu ku jiray 20 ku guri ee Landasi hana kumada dadka barakeyaalka ka nool degmada Beedhabe yen in shay ku dawaayay
furitaankii 200 guri oo loo dhisay dadkii deegaanadii ka soo barakacay ee deganaayeen daruuf iyo dhibaato jirta awgooda in loo suubiyo dib u dejin in loo suubiyo si ay u helaan xal waaro guryo ayaga ay leeyihiin oo aysan qaxooti ku ahayn oo loo sabar loogeeyey in loo sameeyo waxyaalihii dhiigsiga annaga haabay ka mid tahay aadan ugu faraxsanahay ma rabno dadka inay baraka magaca la yiraahdo loogu yeero dadkan deegaankooda imaadeen deegaankoodii ay kasoo tageen sida dhaqanka Soomaalida ahaan jirtay amaba dhaqanka annaga ah duruufaha iyo isbeddelka cimilada ayaa keenay in la guuro duruuf laga soo guuro meel kale loo guuro marka meesha laga soo guuray waa dhulkoodii meeshii u soo guureen waa dhulkoodii kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada walaalahooda Soomaaliyeed iyo kaalmada oo dawladdu way u baahan yihiin waa lagu kaalmeynaya laakiin magacaan baraka ah aan rabnaa in laga daayo baraka aan la dhigin mustaqbalka deegaankoodii joogan dadkan magaalooyinka degan kulli original waxaa laga imaaday baadiyo nimba sabab ku yimid daruufa keentay ee dib u dejin rasmi ah loo suubin doona intii ka horeysana deegaankoodii joogan runtii waxaan u mahadcelinayaa dadkii lacagta bixiyay donorka ahaa ugu horeysa dowladda Sweden iyo hay-adihii ugu dambeeyeen NRC oo la soo marsiiyey oo dhisay waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale maamulka degmada oo dadaal xoog leh geliyay in dhulna la siiyo dokumentina loo suubiyo deegaankoodana ay degaan aysan marti noqonin inta dhimanna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in loo dhammaystiro guryaha la qurxiyo jiingadan ku wareegsan laga fujiyo derbi loo bedelo sida dadka ay u nool yihiin ay u noolaadaan iskoollo iyo xarumo caafimaadna laga dhiso kuwa hadda dhisan kuwa uga dhow loo sameeyo wixii kaloo ka dambeeyana dadka kale oo ayaga la midka ahna sidaasoo kale loo suubiyaan rajaynaynaa aad iyo aada u mahadsantihiin cid kasta oo ka qayb qaadateen waa u mahadcelinaynaa
dhismaha guryaal Kenya isku kaaladay maamulka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha UN Habitat iyo NRC waan waliba turin dajawlan kasoo biyo dadka barakeyaalka.